PPMC Production.
Kena ni baba, kena ni mama, umenichunga na kupenda sana. Jamuri day, kila kitu sawa, ni feeling poa, kujitawala. Fiti mengara kama kawa, dreame waka tena sana. Ogenge wote wanajivunia, kena yetu bado tunaaminia.
Kenya ni namba moja, tena tunaongoza, wengine wanafuata. Mola ametulinda tuwe mara kama sima, kila kitu guda guda. Ausia, dio manake.
Amina jivunia kuwa Mkenya, tuna mengi na zote nazipenda. Uwe kijana ama mama mboga, ni nani atazidi kuijenga? Ni mimi, ni wewe, ni sisi, ni sote.
Wakenya tunde Wakenya tunde na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe ya ima.
Wakenya tunde Wakenya tunde
beba medali tukisafisha mirista olipwa kutoka enzi za Isa. Sali meda izirima kuja Idra, mimi nyake inachezea kwa dibla. Maayela kila rangi ya kinia, 254 tukiadizia.
Kenya inchi yetu ni noma, kuna venye love yetu haina makosa. Kitu poa ni watoto wanasoma, main meal ni ugali na kamboga. 1963 tuligoma, 2021
tunasosa. Sisi wa Kenya lazima tuelewane, lazima tuelemishane, lazima tuheshimiane. Ndo tugana jemaria yetu 254 tuzitilembe. Anakukurudi mani unapenda rima ya mine, kibla ngira ya mine na give izidi high. Na juu mimi yake ni lazima minda shine.
Na shukuru jaku amani Kenya ye, Kenya ye. Tupendane tujengane tuadisie. Rodi zetu silent zikombwekze. Viongozi wetu wape nguvu watujenge. Jeshi yetu wape nguvu watulinde. Kila yuta pate mboka ajijenge. Wakenya wote na watakia ma blessings. Na watakia ma blessings.
Wakenya tunde Wakenya tunde na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe ya ima.
Wakenya tunde Wakenya tunde na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe ya ima.
Kenya takubai kagia na Oneko, walifanya Kenya tupate uhuru. So tupendane tuishi kwa undugu, amani na upendo tukimuomba Mungu. Ametupa mbuga za wanyama na wachezaji ka Victor Wanyama. Kina Kipchoge wakitoka Ngasiaka, Mola tulinde miaka na mikaka.
Nikorada kisoja, bendera kidondoka na kipanda. Bogi ni true, mamorio mandugu madada. Wera tunaistuma vile nafaa, kila wiki tunajenga jina mwili vile suje nganga nchi. Mtayeni kwa sawa pia karibu huku kwetu. Nazidi ukizidi ndio tufike juki moja. Sikia utamu ya kukua Mkenya, dema vile naonja. Femi kuno
Kunulu. Najivunia sana bidi yetu, jasho yetu. Na Kenya misi hami na sihami, na sita choka kupeperusha bendera yetu. Na barabara yetu sini nywe nywe nywe. Wasupa wetu pia sini nywe nywe. Songe bele juma isha nywe.
Yo mina sketu nice, jamuhuri na ni nice. It's all about love, one tribe, ni debe sisi wote. Na itubambe si wote. Kupiga kura musiko sera unigine tusitete. Tuakikishe kila kitu fete. Hamsini kwetu ni 50. Homes in your best and ukienda east west. Tuko on track, skiza beat ni latest.
Wakenya tunde Wakenya tunde na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe ya ima.
Wakenya tunde Wakenya tunde na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe ya ima.
Wakenya tunde Wakenya tunde na kama inakubamba simama katika. It's all about love, one tribe ya ima.